aadan abdi qoqay oo ee gudoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka baa iyo mursal hadalay barnaamijka siyaasadeed kulanka warsan iyo waliba isku ga hadalay xaaladda nafaqadar iyo ku jirta degmada qasadheer ee deegaanka hooskooyo waliba uu sheegay in deegaanka hooskooyo degmada qasadheer iyo dadanka dhimadeen nafaqadar maadaama gudoomiyaha uu sancadayn inta tiray dadan dhimatay nafaqadarada balse kaliya sheegay in iyo jaran dadan dhimatay nafaqadar dad kale na li idirin waliba sidoo kale sheegay gudoomiyaha in raashin isku aruuriyeen dhati oo qaybiyeen qoysas 0.73 qoys
walaal aad baan walaal ku qabnay walaal oo kaliya marka hore maamulka kigay oo macnaha maamulka ay wali ku koobayaan oo gaanta halka soo rinsa dadan hore shaqada ay leeyahay oo dhahay ku shirta soo kale markii wana qoyaan aad dadka ka soo rinsa dadan xilli awareenta awareeyaha ay diway was sootay in dad macnaha deeran xeerka in ka dambay tan nafaqo darro sidoo aanay sheegana dadku leeyahay kasto sabab ay dalka u tirin jiraan macnaha qofii laba inay degan hadal aan ku wariyahay laakiin haa uu rabo inuu dadka rariyo dad sidoo hal isna marka macnaha hadda 176 qoys yaa way garashin deersinayo macnaha ku hay'adahan ee gudeerna dawladda go'aanka ee gudeerna
aadan abdi qoqay oo ay gudoomiye laba jeer in ku badan ku nagadi degmada qasadheer waliina degmadaasi saaranta go'doon iyo saareen al shabaab mar uu ku hadali gudoomiye go'doonka saaran degmada qasadheer waliba uu saaray
gaarida hadda magaalada hadra uu jiro 2013 aqtaaba ilaa iyo haddaba si wanaag ah hadra uu jiro galse cashuuro macnaha yar yar oo la qaadaa oo jiro walqada maayo laakiin si aad u maamulka cashuuraha inuu isku dayshaa qaw qadalan in shaqeeyo haddii shaqada aanu dareerto insha Allah taala waan ci dareero doonto hadii ilaahay raali ka dhigo in maana heerarka aad sheegay sidoo kale ka jawaabay maadi ilaahay saw saw waa maana jid gooyi jirta sababtoo ah jira fudud gaadin galaw ka soo qaad maana xudro kale ka soo qaad qabsadeer oo kale ka soo qaad soo kale deegaanka gadoo maana soo qaad ay dowladdu deegaanka maana qof golad kale ku qabo maana way aan gaari gaadi taasii macnaha insha Allah taala waa siyaasad qaran ama maamul goboleed tani bogodi wadoon ta qaran kii sheegay insha Allah taala marka gaadinkaas wajaro inay jid gooyidaas macna way go'a jarta ilaa 2013 October ilaa hadda jar
maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ku gul dareysay muddi lamada sano ee barkii jartii in ay isku furan jididka qaar ku mid ee degmooyinka gobolada Inshal gooyo haana soo go'doomiyeen al shabaab dib hang magacaabo ka aadan abdi etto oo muuqata in la marhabaabi horumarka shacabka degmada qasadheer